xigeenka ergayga gaarka ah ee Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ahna isla markaana xiriiryaha amuraha la xiriira bini'aadamnimada. Madaxweynaha waxay ka wada hadleen xaaladda imika taagan, khaasatan xaaladda abaaraha ayay ka wada hadleen iyo sida loo baahan yahay in laiska kaashado sidii arrinkaa wax looga qaban lahaa iminka iyo mustaqbalka.
Authorities to ensure that we do not fall into famine. Unfortunately, that risk is not completely gone. Also, we discussed in detail the addressing of underlying causes to the current humanitarian crisis, which is particularly the whole issue of food security, the fact that